ngiyasaba Kutangjalo umhlaba wonke ukuthi ngikhethile inkinga manje ngiyasaba Kutangjalo umhlaba wonke ukuthi ngikhethile inkinga manje ngiyasaba Oh,
Ovo mundo yachi.